Oh na 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 na. Hey, Nakaliwa boy.
Dark.
Yo,
moyo bado, moyo ukomi, umependa tena. Niliapa siku za usoni, sitopenda tena. Soko sala moyo, tatizo ni mboni. Nilikuona wewe, iwe ni tomorrow, iwe ni jioni. I wish kuona wewe, na kila lenye heli linadua. Uliza mishameli, utamuamua. Isia zisitiri, isizame. Kuku wa kideri utajaniua. Ita nyuma kweri ukinibagua. Unasubiri hanituachane.
I wish ingekuwa gana mavumba.
Nikupe maybe mwenza kwa kipato chakunga. Kiprik mefanya unipende. Wangu moyo nishaumizwa. Wangu moyo ukalizwa. Mapenzi majivu moto mkali unachoma. We baby wangu moyo, si wa daradara. My lady wangu moyo, sutoe kafara. Tesi chokoreti, baby face, bode rushaina. Yako standard gauge, deraje pesi, oji sio China. Wapo masponsa wa mahongo. Vipi mupenzi wakikona?
Baby what you say?
Wakuteke ondoke na weta uma.
Give me your love baby.
I wish ingekuwa gana mavumba. Nikupe maybe mwenza kwa kipato chakunga. Kiprik mefanya unipende. Wangu moyo nishaumizwa. Wangu moyo ukalizwa. Wangu moyo nimpenda ne. Wangu moyo, wangu moyo, wangu moyo.
It's time for my boy.